kumni ko kabaru jande to tondire hakillaaji bangal sifaji mujji habbo gidali turusiaga Mamadou Kanté woni joko horejo kabaru jande leere Mali misni wiide ndenagule jangnirde yata fe ciagal kumni be kabar mudun e lamkobe
la declaration sur
hala daron toka ndenagule chuudi le college di yo dewtere mo gollirgol mudum wodani leede cinyinde talkurum kambe wadde jide wakati wakati fa haltida do mudum dum sabi so leedi Burkina kan e leedi amende hore haltida gol dabbike hakune mu em fewd e majjum ko heba le hen ko kana bunna ber
hotor d'attente
dabari ji kiwdi kun cinama hore yalla ndewa mu yana hebe bangal jandiji le nokuji di rafnde na woni e mudum no hultiri kanko joko hore jo kabaru jande leere
dum som assem
biden gondi goljide mangal pad en be fewd e majjum minen hore du wam imadara mawdo goddo mo mi ngadi lati do sababu e juude amen wadde jide hakune janyel gondi le dido nokule to rafnde na ko osatti sanni fami ewa hodum way wadde yalla tuuri le college keddit uddade fa hanne di an heba uttede tongane chakite holti wiide ko yottoto tuuri le college ujinere temere jeena chapan jeegom woni uddidi
école fermée
kum ni do kabaru jandeji e alhali jujure Burkina Faso yetti sanne to tondra hakilaji hakune mabbe e leydi Mali pone polen zombre ko kitajoral wiide dima draji ngadente on cangulo hore ndenagule jangnirde to Burkina Faso
yimbel kumani be janginde soldats en be wawa feedaranaade ndenagu tuudi le college di ana hani jonka yimbe hore heba hakille rende tuudi le college di golle hamo fu min ji ko heba wadane leedi Mali ndi ko jaati idum unna berne jantore han wadede hakune yimbel be fu yalla tuudi le college di kanyun kana heba heednere sera lehem Burkina Faso do fade vacancesji lewru menu warde ko yototo le college ujinere temre tati wonno uddi odo adadu ka ana wawi tawede wonko beedi e mudum wonko uyti hen
save children na wonde ngomijo sabi itugol joddi ino european e wi Mariam Touré kanko tindinowo lefulede bangal golleji nedda ku to save children pdvd de projet kabarule etati aes alliance eta sahel
cet engagement
odo ania bangal politique bamama yella dedo dewtere ko minudirta declaration sur la sécurité des écoles an heba sembinede minem ele dental amengal miden do fami paboobe projet o dubi nayi warta wadde hitane mako arandereere fuddi le hitan 2023 milioji sappo e jetti euro sada mudum warta warde dubi nayi dum warta wadde
ngaldo kawtol wadi wattu mo ko warta chapan nayi jignirde na udda de cercle banamba lam kulkuru e wi horojo kap banamba kawonde na guli jangnirde hasinta sanne wakat joni
banamba do ka chuuri le college debe tati woni keddi uddaade faham mile jikini jikke lobbo ni wiide do e bantugol école o ka yoga e majji heban uttide an haani golleji dino wordi yarde ni ka yewte mangal paden yogaabe an haani niltirede yaade de chuuri de college fa darano dum nadu be darano ngindi e hore du fu min ka darano gol ndenagu ngindi e hore fu burani kam dum buri niltirde to yaade yinko seeda tam sabi sabi mabbe chuuri de college da nawa hippe
mister wiide kabaru ndenagule jangnirde yo pelital gal signini Mali e Burkina fanda hun cangul hormudun matata sanale moji fewde e jangnirde de e hokkude tajural kebal jande hakika e mojjo